Mwanangu leo nina stressi kibao, yani akili yangu haiko sawa. Mwanangu kichwa kina vitu kibao, yani naelekea kupagawa. Baba mwenye nyumba la kodi nishalewea, hata kimaelezo yani amenitimua. Mubebe mchumba wangu ameniibia, kisa sina hela yani amenikimbia. Basi Mungu Baba nikopeshe milioni 10, nikifa nitakuja nayo. Wesa godi nikopeshe milioni 5, nikifa nitakuja nayo. Hizi zarau zinanichosha, na ndo maana Mungu wangu nakukopa ona. Mwajuma juzi alisema takuja geto, akuja mchizi minikala deto. Amenifanya kama kichekesho, kaniganisha stendi feni chakeko. Basi Mungu Baba nikopeshe milioni 10, nikifa nitakuja nayo. Wesa godi nikopeshe milioni 5, nikifa nitakuja nayo. Haya tunze muone maajabu yake, anaogopa Mandela anapenda kifo chake. Haya tunze muone maajabu yake, anaogopa Mandela anapenda kifo chake. Haya tunze bigili chali chali, kifo cha Mende chali mama, bigili chali chali paka juu ya dali. Zami mtoto watu sina nuksi mteke mteke, mini kikupenda kwanza lazima unenepe. Mi mtoto watu sina nuksi mteke mteke, mini kikupenda kwanza lazima unenepe. Kauna bicha njo tudeti uone, njo tudeti kauna bicha njo tudeti uone. Wee nikado mongo uone, goni fumbwe. Awe mama Dangote mama D Atrika zi brandi fwe mwini body. Wee DJ kidogo dogo, wee gode wee. Yeah mama, hapa uzie. Yeah.